Isithombe samashumi amabili nambili. UJesu nesithule. UMarko esikhombisa amavesi 31 kuya ku-37. Abantu baletha indoda kuJesu, yazalwa ingezwa futhi ingakhulumi kahle. Bamncenga ukuba abeke izandla zakhe kuyo. Wayisusa indoda esixukwini, wafaka iminwe yakhe ezindlebeni zayo, wathifela, wathinta ulimi lwayo. UJesu wabheka kuNkulunkulu ezulwini wathi, "Vuleka." Ngokushesha indoda yezwa yakhuluma kahle. Abantu bamangala bathi, "UJesu wenza zonke izinto kahle. Wenza ngisho izithuli zizwe nezimungulu zikhulume." Bangani, sonke siyadinga ukuqonda izimfundiso zezwi likaNkulunkulu ngoba ukhuluma nathi ezwini lakhe. Nanjengoba uJesu enze le ndoda yakhuluma yezwa, nathi angasenza ukuba sithande ukulalela izwi likaNkulunkulu ukuze saza kufunayo ngezimpilo zethu. Ukwenza lokhu ngomoya oyingcwele, njengesithuli, siyokwazi ukutshela abanye ngoNkulunkulu.